Abaana abiri mu babiri abajjibwa ku nguudo mu kibuga Soroti kyaddaaki baddiziddwa bazadde baabwe oluvannyuma lw'omwaka mulamba nga batendekebwa n'okubudaabudibwa nga bano baava mu byalo mu bendobende ya Teeso, Karamoja, Lango ne Bugisu. Enteekateeka eno ewomeddwamu omutwe ekitongole ki Teeso Children's Development Foundation era nga kikwataganidde wamu n'ab'obuyinza mu kibuga Soroti. Omwaka guno abaana abasinga babudaabudiddwa okuva ku nguudo z'ekibuga Soroti bava mu disitulikiti Amuria so ng'omwaka ogwedde abasinga baali bava Karachi. Ku baana abiri mu ababiri baana babadde bawala ate 18 balenzi. Dennis Okwera ssenkulu w'ekitongole kino ategeezezza nti mu kusooka baatandika n'abaana 2-5 mwaka gwa 2018 era bazze banyikiza kaweefube okukakasa ng'abaana bajjibwa ku nguudo.